Kid.
Jeff Master.
Yeah. You know what's getting down.
Shine Records.
The illest boys in the building.
She's one loser, meaning I won't be.
Here we go, girl. Here we go, girl.
Tight sun from town. One loser, meaning I won't be. Tight sun from my cheese. One loser, meaning I won't be. Tight sun from town. One loser, meaning I won't be.
Nguvu nyingi kwenye mziki homie kama John Cena. Wanataka kunijua na wambia buddy Cena. Nimeanza muda mrefu kwenye game nitaje shima. So uwezi kunipima hapa ni hatari sana. This game is mine, I go under control. Labda wapita juu hii formula ni 4-4. Magori ya tiktak mwendo mchaka mchaka mpaka da. Singida's in the building. Hatari sana. Mini bonge rapper tena kabisa huh? Na kauna bisha kwenye show na kufunika. Iwe mdunde wa sebene zuk ama tasasa. Watu wangu wanafahamu hook na kinukisha. I'm focused, hey. Macho yangu kwenye feather. Flavor nazo leta hapa zinonesha I'm the best. I'm focused, hey. Macho yangu kwenye feather. Flavor nazo leta hapa zinonesha I'm the best.
Kama cheese mano liza mini na iwambie.
Here we go, here we go.
Tight sun from town. Liza mini na iwambie. Kama cheese mano liza mini na
Mindo rapper chine miaka 25 mwenye mkwanja mrefu. Liza hao vijana kama wataweza beef. Sina time ya kudis na keep it fresh all day. Najua chache ya wapendi ilo wengi
Atari.
Hata nikiacha mziki miaka 10 sipo day. Jina kuwa swahilini mpaka pande za obey. We utaniambia nini na hizo show za UK. Rap yangu inaimbika mpaka karaoke. Mgumu hardcore mwenye muonekano kiebebe. Mpaka karaoke jina kamikaze lina sell. Kama nitafelo dogo zangu watalala njaa. Naendeleza hizi haso yani mtaa kwa mtaa. Nakoma leo siwe kama jana. Niko kwenye move na staki baki nyuma. Nakoma leo siwe kama jana. Niko kwenye move na staki baki nyuma.
Kama cheese mano liza mini na iwambie.
Here we go, here we go.
Atari sun from town. Liza mini na iwambie. Atari sun. Kama cheese mano liza mini na iwambie. Atari sun from town. Liza mini na iwambie.
Kid.